Ọrụ problem kọmilita mana ọ bụla ọlụ adimaktiv. Them call me Spike.
OG.
Ọrụ problem kọmilita mana ọ bụla ọlụ adimaktiv.
We active.
Iya yeah, mazina.
Mendi.
Ibuti ke fa pogi nwanne maka onye ji igu ke ihu na-eso
asuwe imọ
asasi mu love don't cost a dime owu salomo bakuru my guy
can you imagine my girl why na
for as long as I'm getting money who get past me no consign me
at all yawe that is not my business
ọ dị gị n'aka fa kpọgị honi mana mgbe ọ gụrụ ịzawa mọnke onye ọ dị n'aka kpọ ya honi mana mgbe ọ gụrụ ịzawa mọnke n'ụlọ nta ọkụ shoyo ọkụ shoyo ọkụ n'obi chọọchọ chọ money on my mind I'm always grinding cause too much talk you know the pay bills giving vibes 1980s digbe too sweet you know be small thing until say life na one time me I go just enjoy myself. All the problem come me later, man up a lolo, add him active.
We active.
Yeah, mazina. Mendi.
Ibuti ke fa bogi one day, makonye jigu, ke hunesu.
I swear. Marade. Imamo.
Asasi mu love don't cost a dime. Oh, salmo bakuru my guy.
Chai. Can you imagine? My girl, why?
For as long as I'm getting money, who get past me, no consign me.
Yeah,
them call me Spikey.
Monster.